angeurudia. Kila moja angecheza, utatamani kuimba na kuitikia. Kama kinywaji unaongeza, rangi yake mavazi na shape. Katikati ya mfupi na mrefu, mimi nadhani ya Mungu aliangalia kaomba mwanamke apendezeshe dunia. Sikia sauti ya kukaa kichwa na vuti, malaika wakupa anga, mwanamke wakumweka ndani, mwanamke wakuspend money. Ale 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 ale, angekuwa wimbo DJ angeurudia.
Ale 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 ale,
na kila moja angeucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ angeurudia. Ucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ angeurudia.
Ale 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 ale.
Pita pita kwenye mita yao, pita pita kwenye mitandao, pozi picha na mambo kibao, maisha yao tunasema nao. Mwanamke anafanya una change, hakuna bingwa kwenye mapenzi. Kuna wakati najibia, asione kama namwangalia. Ni kama kajumba anavutia, anapita kwenye njia. Danger girl, madam, nimezamia mimi mwenye baria.
Ale 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 ale,
angekuwa wimbo DJ angeurudia.
Ale 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 ale,
kila moja angeucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ angeurudia.
Ale 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 ale, ale 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 ale,
angekuwa wimbo DJ angeurudia.
Ale 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 ale,
na kila moja angeucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ angeurudia.
Ale 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 ale.
Nalimungula kuhusumi, menirudisha shule vidudu, menifunga mdomo ni bubu. Nasema soma penzi ni juju, juju, bang. Haya siyo mapenzi ni juju, siyo mapenzi ni juju. Haya siyo mapenzi ni juju, juju.
Classic music.